Inan nurta si hawaye inan awada hadrayo harkiga inan kumodo yad hodane yokta inan nurta si hawaye inan awada hadrayo harkiga inan kumodo yad hodane yokta
Why,
it was hot on
him.
Why, it was hot on him. inaad qurux ugu marayso hablaha kale inaad ka bayro horta caashaqo ee helay miyaad hodanay ogtahay Why, it was hot on him.
Ah, yeah,
Why, it was hot on him.
Marfuq albi gai gairay, marfuq habsaday chayilku, ilu hidi tada harsadu, yad hanado mokdahay. Marfuq albi gai gairay, marfuq habsaday chayilku, ilu hidi tada harsadu, yad hanado mokdahay.
Why, it was hard at all.
Why, it was hard
Dankeya ligay hukmaye adoon maqan aan hadiraaye hortidaada ka muuqday miyaad hodanay objaday markaankii aaligay hugmaaye adoon maqan aan hadiraaye hortidaada ka muuqday miyaad hodanay